kote nwengu wako kuludeka utame asipote cho you're my girl ebona mabebeza mena kulule kamezi zetu zona zizo usule kama bebe za wana kudala nse hiyo nambula zine aibo kudala nse men kama tabula sange sange
Yeah.